nagaso yabona ukuthi ngikhala kanjani yabona ukuthi ngiwise kanje yabona ukuthi ngivala ngegani abanye bakhoni nokungena abanye bakhoni nokungishela yabona ukuthi ngihethe kaso yabona ukuthi ngikhala kanjani yabona ukuthi ngiwise kanje yabona ukuthi ngivala ngegani abanye bakhoni nokungena Banyaba, honey, no good. I was for now.
Cove, oh, say, and they get along. And they can get home. Who was a lady, no, who was a shaman to me? Could tell, and his armor, giving balling,